Eno dunia ebintu ebirimu nabyo bikambwe, banange bitumalawo obulamu bwaffe. Dunia ebintu ebirimu nabyo bikambwe, banange bitumalawo obulamu. Oboolyawo n'owulira ebifa Uganda nti mmotoka zikubye balyo balabi. Oboolyawo n'owulira ebifa Bulaayi nti amasasi gakubye balyo balaba. Oba walumbe twakukola ky'okutegazanya, buli wamu noteekawo emitego. Kitange wamuzzako nkyali, kansabe Mukama yamuwummuzaamu emirembe. Kitange wamuzzako nkyali, kansabe Mukama yamuwummuzaamu emirembe. Olunaku mbala lubala olunaku 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 olunaku mbala lubala olunaku. Oba walumbe twakukola ky'okutulemya ensi, wandyese ne tubaawo mbulamu. Oba walumbe twakukola ky'okutulemya ensi, wandyese ne tubaawo mbulamu. Kale ebirungi mazima ebirungi biti, motoka egiwaguzo gireka, kebe kalina eyo giwazimbye mpanvu. Ng'ofudde bakujja musiiyo, mube ŋŋanda nze ntunulamu ewaffe. Yani alinsomeseza abaana, mube ŋŋanda nze ntunulamu nkaaba. Yani alibasembeza nga nzaaye, ebirungi tubirekawo tutyo. Famire yo nogireko ddanga, wabula enseero enga tulabye. Tugenda tewali amatidde, joka enseeno yenga tulabye. Tugenda tewali amatidde. Olunaku mbala lubala olunaku, 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 olunaku mbala lubala olunaku. Eno dunia ebintu ebirimu nabyo bikambwe, banange bitumalawo obulamu bwaffe. Dunia ebintu ebirimu nabyo bikambwe, banange bitumalawo obulamu. Oboolyawo n'owulira ebifa Uganda nti mmotoka zikubye balyo balabi. Oboolyawo n'owulira ebifa Bulaayi nti amasasi gakubye balyo balaba. Oba walumbe twakukola ky'okutegazanya, buli wamu noteekawo emitego. Kitange wamuzzako nkyali, kansabe Mukama yamuwummuzaamu emirembe. Kitange wamuzzako nkyali, kansabe Mukama yamuwummuzaamu emirembe. Olunaku mbala lubala olunaku, 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 olunaku mbala lubala olunaku. Mukwano nkusaba okuba ettooki, bali bafudde ani alisomesa abaana? Mukwano nkusaba okuba ettooki, bali bafudde ani alisomesa abaana? N'ebiwalika nga tabiridde biwera, ebibyo bye bisomesa baabwe. Obwana bwo tebusoma oluzzi, kyokka Mukama yakola awalumba ono. Obwana bwo tebusoma oluzzi, kyokka Mukama yakola awalumba ono. Ebirungi tubirekawo tutyo, famire yo nogireko ddanga, wabula enseero yenga tulabye. Tugenda tewali amatidde, wabula enseero yenga tulabye. Tugenda tewali amatidde. Olunaku mbala lubala olunaku, 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 olunaku mbala lubala, olunaku mbala lubala olunaku, olunaku mbala lubala, olunaku mbala lubala nze nawe, olunaku mbala lubala, olunaku mbala lubala nze nawe. Mpe kikumi mazima kirye, mpe kikumi mazima kirye, mpe kikumi mazima kirye omulamu. bechi kumi mazima chiyo mlamu Oluna kumbala luvalo lunakuma Nzoluna kumbala luvalo lunakuma Oluna kumbala luvalo lunakuma Nzoluna kumbala luvalo lunakuma Oluna kumbala luvalo lunakuma